ekhanda ukuthi ukhona zayo azobhula umntanakhe egula. Kodwa ke lo mntwana sengimbonile nje sengizwile ekhanda ukuthi ubulawa uyise nyoseduze kwakhe uyamdabukela wayebone iy'nkosana ebone zosala nefa ebone namantombazane.